DJ Frazy Zambia.com.
ZLouder.com.
Kushi Gangsta. Yali Zivika ni Cheese 2.
36 Bendrix.
44 Afu Namba. Zivili Mastata kuliko zeni popopo. Ani iPhone pige tiko peko photo.
Zivika tika bwera ni maboto after boto. Nifuna tse kutwala paka nendele kumkonto.
Drama zange na popopo atipoa.
Ifeti popo kera kumo zina kuchiroto.
Drama zange na magelo atipoa.
Ifidongo vama boko usala na mashoko.
Drama zange na benili ni tizamwa.
Boto after boto nishini mfika patari.
Drama zange na kamo watizamwa.
Ope na iwe kurapo ngati urina sakari.
Drama zangena shooters atipoa.
Lelo nifuna kusitunga vikari.
Drama zangena imidance watishani.
Gole pako toka pona katari.
Six pack yako din best cream DM mixer. Zinga pa mat 44 limu number. Gucci bag full masakari. Mafaweze ya chepa tumila makalad. Lelo kuluala apandi kumkaka. Notingwala cheese eyo mpepa. Woyo distance efe ya kuchitia. Kwila lota dulila rastata. Zikangena bige ise timangala singu. Shoko swagi ya magensta popopo. Ii sikompo. Jordan ya kuchi top and down atidias. Bama letako six photo shivers. Si black table yunga tipalipe enes. Maybe cheba yonzi give us. What is on the coolie is ni my fans ndiye ikali. Sivili mastata kuliko zeni popopo. Ani iPhone pige tiko peko photo.
Sivi katika bwera ni maboto after boto. Nifuna tse kutwala paka nendele kumkonto.
Drama zangena popopo atipoa.
Ifeti popo kera kumo zina kuchiroto.
Drama zangena magelo atipoa.
Ifidongo vama boko usala na mashoko.
Drama zangena benili ni tizamwa.
Boto after boto nishini mfika patari.
Drama zangena kamo watizamwa.
Ope na iwe kurapo ngati urina sakari.
Drama zangena shooters atipoa.
Lelo nifuna kuzitunga vikari.
Drama zangena imidance watishani.
Ole pako toka pona katari. Ife tika fika wama daba kumachiu. Tirise na muroro but ni dress to kill. Wagae wama daba timangala temu easy sana. Lelo kuruza na kutichinge fetima kani. Kako tabu ati ife ni maboto after boto. Mfuna tse kutwara unikopeko na chifoto. Popo kira kumuzina kuchiloto. Tenge sabe moshe iwe woe wona not so. Wona poma nilo kere poka cheese. Funa ni penteri nsonga ni mutainizi. Nishia pona dwara bati niri mutakuzi. Ize sana tanga ni terere uyuka sisi. Wona mwene tima nkarira tena bakai. Ife pari ponze ni kunkala hai. Kutukonkeleza where you gonna die. Your family to cry. Bye.
Zivili mastata kuliko zeni popopo. Ani iPhone pige tiko peko photo.
Zivi katika bwera ni maboto after boto. Nifuna tse kutwala paka nendele kumkonto.
Drama zangena popopo atipoa.
Ifeti popo kera kumo zina kuchiroto.
Drama zangena magelo atipoa.
Ifidongo vama boko usala na mashoko.
Drama zangena benili ni tizamwa.
Boto after boto nishini mfika patari.
Drama zangena kamo watizamwa.
Ope na iwe kurapo ngati urina sakari.
Drama zangena shooters atipoa.
Lelo nifuna kuzitunga vikari.
Drama zangena imidance watishani.
Gole pako ntoka pona katari.
44 afu number dito fiasco. Rock Sudan, Sate Thousand, Leo Pop Smokey, Peter PLA, Juice Boto, Black Kido.
O36 Bendrix, Max 054 afu number Mikey. Matake, matake. Rush to wait, Agasu, Muspiso, Rashikutu, Ea Varere, Obrigado, Ea Vamego, Namimona, Namimona, Mafia Ruara, Gao,
Timala Kepia Gach,
Muspiso, 303, winning team in the building.